Besihlala sikhule ngikusasa lethu bese sithi sifuna abantwana bengijabulile ngithi safanela na kodwa ivilili yajika abantu bayashintsha impilo iyashintsha nayo kodwa ivilili yajika abantu bayashintsha impilo iyashintsha nayo bengithandwa bebangibona abasangifuni bengithandwa bebangibona abasangifuni bengithandwa bebangibona abasangifuni Safanela na Kodwa ivilili yajika abantu bayashintsha impilo iyashintsha nayo Kodwa ivilili yajika abantu bayashintsha impilo iyashintsha nayo Bengithandwa nabangibona abasangifuni Anytime.